This is an MUT Radio podcast.
And the time is 31 minutes after 1 o'clock. And I'm going to at this time guest to in the interview. And I have a special woman coming on MUT today. And guys, you've been wondering. And finally, she is here. Say hello, mommy.
Hello. hello, Malalelwe MUT Radio.
And on the future. Well, today we're having Umamusibongile Brightness Mthethwa. So before I get singing a interview, I want to highlight you ukuthi ke ubani lo muntu esinayela emsakazweni. Okay. Sibongile Brightness Mthethwa, originally from South Coast Harding, Nhlangwini area, and now resides in KwaMakhutha, south of Durban. Matriculated in 1996. In Umlazi, started acting in year 2000 and fell in love with the arts. Opportunity presented itself when she was selected to be trained at Market Theatre in 2004 from the Zwakala Festival. Due to the love and passion for acting, she enrolled and graduated from Creative Arts College in Performing Arts and Media Techniques. Sibongile is influenced in English, Zulu, isiXhosa, and Fair Sesotho. Mm. Wow. Okay. Sitholeka umama Sibongile ukuthi ke sambona lapha yako mama bomkhuleko. On Sibongile and the Dlaminis, Imbewu as Jane Doe in 2000, Deppen Jen as Sizakele in 2020, Amaphimbo movie at Soweto Channel on 2020, Unomalizo the Brave in 2018, perform in Grahamstown National Festival, Isitulo on Mzansi Magic Movie in 2017, supporting role. And on Maluju Zulu in 2001 to 2016, performed in Durban Playhouse, Stable Theatre at Market Theatre and Grahamstown National Festival. The Cries of Reconciliation in 2000, performed in Swaziland House on Fire and Theatre Club, played in various in-house plays as the part of the academic curriculum. She also traveled and performed with a music group, Isinamuva, in the International Musical Festival, played in Change in Spain. In Spain in 2009. Hi, Mam V. Hi, Noah's. Hi, Mam V. Uncle. Mambi, okay, Mambi, hlambe ke abamaziyo nje bazomazi manje lapha kusibongile endlaminizi siyambona lapha. Hey, wenze ibukayo. Ankholwa.
Kolwa, bazolo stop. Athi kolwa.
Mambi, okay, can you please just tell people yourself? Who is yourself? Just can you please tell us ukuthi ubani uMamvilo simbona kusibongile endlaminizi?
I mean.
Hayi, uzele.
Ngibona nje senibona mina impela. Sanibona. Njengoba isishile indodakazi yami, asanga mina ngiyusibongile. Ngwakadlamini ngokokuzalwa ngase ngiyashada kwaMthetho. Ngizalelwe endaweni yasemakhaya la kuthiwa khona kuseHardingu kuseNhlangwini. Igama lendawo. Kungalana ke nje
South Coast. I'm from Izingolweni.
Oh, hayi ke somkhaya ke impela ke.
Ngwasentozoma mina.
Ah, umuntu wala ilokushini. Mosuka la ugibela 150.
Yafike sefikile.
Bengithi phela abantu basho ukuthi basuka aphi yabo manje.
Uyasiveza. Yes, so ngakhulela khona ke nje endaweni yasemakhaya, impilo yasemakhaya nje ngiyazi yonke ayike into engayazi. Enzo umntwana wentombazane endaweni yasemakhaya, ngihambile neinsizwa, ngihamba imibondo yemijadu, ngisina ingoma, ikwenze konke nje.
Hayike.
Ngakha amanzi emfuleni, ngawasha etsheni, ngachopha insila etsheni, ngatheza iy'nkuni, ngayithwala ngekhanda, ngayibeka ekhaya, konke nje ngikwenzile.
Awusindanga?
Ngisindile mina. Ngisinde ngisho esikoleni ke ngeva.
Ngiyayazi.
Gisho nje esikoleni ke besinda keke ngisifunda kuloma class anjalo ukuthi kuyasindwa
ku. Eklasini?
Yes.
Uphatha ublong?
Phatha ublong. Uma kulehlano nje liyasindwa iclass enifunda kulona ukuze nibiye ngomsombuluko nje uzofunda kuleni sonto lonke linuka ublong webekomo. Yes.
Namadoli emnyama ngiyona inkinga.
Wamadoli kungekho inkinga futhi. Naba nje basibona baselokishini mina ngishadile lokishini
lapho. Nedoli lakhe elimnyama
walibo.
Wathi
angithi ke yezwa ke manje wangibona nedoli lami elimnyama. So ngakhula ke kuleso simo esinjalo kwaze kwafika isikhathi la ngimuvela khona eThekwini. Ngimuvela eThekwini edalusi ngimuvela eThekwini kungenxa yezimpi ezazikhona zombango. Niyazazi le zinto lezimpi ehlalihlale suke emakhaya kube khona izimpi zombango. So leyo nto ikhoza ukuthi kugcine kube khona izinto ezithikamezekayo njengayo imfundo yabantwana. Thola ukuthi senizomuva ngoba isikole sesivaliwe sekunjani njani. Samuva ke ngaleyo ndlela enjalo. Nami ngazithola sengiwumntwana wala elokishini khona la kwaQ. Ngathola sengikhulela khona la kwaQ. Ngafunda ke eShumayela ngaqala khona ke ugrade 8 kwakusandard 6 ngaso sikhathi nesenikubiza ngama grade. Mina ngifundeke kusaye ko standard. Ngafunda ke khona until umatric wami khona lapha eShumayela. From lapho ke ngangifisa ukwenza idrama. Futhi ngiyitshelile ukuthi ngizoyenza nje esikoleni esithize esesikhona nje enqondweni yami. Kusho ukuthi ke bese kusho ukuthi ay amandla awekho kahle kumzali.
Kwakusasa high school lapho noma isikole leso ufuna ukwenza kusona drama kwakusasa high school noma
no university. Yes, angithi sengiqedile manje matric lapho eShumayela. So now nginginale nto emqondweni nami ukuthi ngiyafisa ukuyenza idrama. So kukhona lento yokuthi mo mntwana ufuna ukuthuza between ukuthi nokuthi. So in my mind I had idrama or fashion design. Ukuthi maybe I can choose one of the two. So ngaleso sikhathi ngihlangabezana nencindezi ke yokuthi umzali sibaningi kumzali usifundisa sibaningi uzibona engeza ukuba nawo amandla ukuthi asifundise sonke euniversity or ma technicals and stuff. So kunobhuti wami ongaphambili kwami ngaleso sikhathi naye ekufanele ukuthi akangene euniversity. So mangiqeda mina matric already nosese university ubaba abone ukuthi ngeke azabe namandla okufundisa abantu ababili. Unfortunately ngithena ngalesa sikhathi bengekho lento yokuvuleleka kangaka ngendaba zo NSFAS and staff.
Ngisasabela ngicabanga lokho nje ukuthi
yabona nje ivuleleke kakhulu ngalendlela yokuthi it makes things easier kuwo wonke umuntu omfundi ukuthi I know ukuthi njengoba ngokwami ukusebenza ukuthi ngithola ama results amahle.
Ithuba likhona
ukuthi exactly. Yeah. So ngaleso sikhathi bengavulelekile ngalendlela ekuvuleleke ngayo manje. So ngasithola ke sengistranded ngalondlela ukuthi manje sengizokwenzani. So my brother akhulume nobaba athi hey baba angikuboni ukuhle ukuthi umntwana entombazane aqede ukufunda besaqede ahlale ekhaya kanje angazi ukuthi kuzokukho into ekufanele ukuthi iyenziwe at the end of the day umntwana entombazane akakwazi ukuhlala nje kanje. Mina ngizalelwa nkosami umuntu wasemakhaya wenkosi yami uJelasi ubeka umuntu wasemakhaya yazi umuntu wasemakhaya.
Yes.
Yeah, onengqondo yasekhaya, yasemakhaya, indoda yasekhaya.
Yes, I understand. Ngiyabazi. Yabona mawuthi Potchefstroom ushona le, ayike. Mina sengiyak understand.
Umzali ozothi umntwana wentombazane ngimfundisela ukuthi njaka akwazi ukubhala incwadi abhalela umyeni wakhe. That's it.
Sithi masukwazi ukubhala
uqedile. Then after that ke nje ka angisahlangene, angisazingeni. Kushuthi lo usehlalela ukuthi kuyoze kufike umyeni. So my brother is asking ubaba ukuthi now ke makuthiwa lo mkhwenyana ke wena baba onayo lengqondweni yakhe akafiki empilweni yendodakazi yakho lengane yakhe izohlala kanje izithini
like
ulindele ukuthi kwenzekene empilweni yomntana wakho going forward. So ubaba wami wayelonhlobo yomuntu noma ungashoni lokho kusekhanda lakhe yiloko
kuyikuzuchi
ngeke uzomgugu
uyayikhulumela
uyayikhulumela ngikhona nokuzithela amanzi emhlana wethu
so nje kunika statement
so uqedile.
Yes, ngizokubiza uMamvinga, ngithandele kaMamvinga. So I want to know ukuthi what inspired you ukuthi ukhethe lento le ye acting. Khona umuntu mhlambe owambukela kuyena like owamthanda mhlambe ubuka iTV wamthanda wathi hey one day ngifuna nami ukuthi abantu bangibuke kanje yini le passion yokuthi ube actor. Where did you get that from?
Awuqala nje njenge kutshela ukuthi mina ngikhulele emakhaya I grew up ngumntwana obabhe ngalendlela umntwana o active ngeyona ndlela endaweni yangasekhaya. Monga buza whoever ongaziyo wangasekhaya angakutshela ukuthi ngangihlobo lo nlengane yayingekho into eyenziwayo engafuni ukuyenza ukucula lonke uhlobo lokucula isathamiya yonke into eculwayo ngifuna ukuthi ngibe involved ngifuna ukuyazi ngifuna ukuyenza ngifuna ukwazi yonke into kwakuno meme esikoleni ngangifunda kusana kwathi uyisend contract ngaleso sikhathi kwakuthi umeme Khetho lo meme wayesenzisa umusic ngendlela ehlukile ngendlela ehlukile engakwazi ukuyichaza even today wenendlela yakhe nje eyayi unique ayayipiwe yena oyikwazi ukufundisa umntwana omncane umculo ngalendlela yakhe njengisho se into engakwazi ukuyichaza
skill
to build umculo lo
yabona wangifundisa ukucula wangenza ukucula ngakuthanda kusho ukuthi wayebona something kumina futhi angitshele
athi ngakayibone that time
no kodwa wayengitshela futhi ukuthi khona into afuna ukuyikhipha kumina wesho njalo athi khona afuna ukuyikhipha kumina mina ngangicula ngangemfishane ngingaka uyangibona vele even manje ukuthi usayizwa wami ungakanani so you can imagine ukuthi ngaleso sikhathi ngingakanani ngangicula wayengimisa phezu kwetafula mase ngicula
oh okay
ngabe funa ukuthi abantu bangibone bafuna afuna ukuthi abantu babone this voice ekhamuka kumuntu omncane kangaka so ngoba mfishane ngebazi ukumbona uzombeka uzomelevator then uzombeka etafuleni so lesa bantu bangibone ngasekhabe khona lezi zinto ekuthiwa amahlahla ama concerts and stuff
yes
lezo zinto ke la kade kubukwa khona kade kubukwa mina ke la kade kubukwa khona uSibongile in such a way that abantu abaningi bangaze ngimncane kakhulu okuthema sengikhulile uma wamafuna ukungifihla ngoba ethi sebengaze kakhulu abantu ngimncane so ufuna ukuthi kahle kahle le nto duma guys yini nani weni nani khuluma ngokuthi
so akudala
mina kade
ngathi mambi since usungenile ke ku the kwi role ye acting ke do you remember your first role nje yokuqala nqa first role and how did you felt stepping onto a set stage for the first time nje lawa uqala khona uyazi ukuthi mawuzobe actor mhlambe kuhanjwa ama auditions that stuff those was into lezo nje
if I remember quite correct irole yami yokuqala eyokuba engathi nje iyona engathi yavelela eyokuba iqhikisa mina ngiqale theater yeah ngumuntu ase theater nje isikhathi esikhulu i TV nje ifika manje sengimdala e theater ezubona lapho kubalwa iminyaka from kwimali
yes ngiyabona ukuthi
so inomalizo yes
I you went to
started like so ngumuntu ase theater ke la ngiqale khona e theater
yes
so i role yami eyathi nje ukuvela noma eyangiveza kahle iyokuba iqhikiza kwemalutho le engayidlala iminyaka
Yes, from 2001 to 2016.
Yes. So, iyona role yami ke leyo eyangiveza kahle ebantwini especially kubathandi be theater.
Yes.
Yeah. So, neyanginika that strength. Yanginikeza lokho kuba bold. Ukuba e stage because I had to be in control of izintombi neinsizwa
yes
mahle masekuleyo show so as iqhikiza I had to be in control so nje uzikhulumela anyhow because uyiqhikiza so it comes with that boldness boma umile nje uba in control
yes ubanga naleya shock because una lento usuke emuva nayo back emakhaya we wawuma
phansi ngathi akekho shy kodwa mamvimi
ngingibona
you say now I can tell ukuthi lento le uyiqale kudala usenze emahlathini emahlathini ekhaya
dalo nje into eyihloni
abantu ubajwayele
mangicabanga kusho sikhathi ngifika yebo khathi ngifika emhlabeni mhlawumbe ngoba ngumuntu osemakhaya mhlawumbe kwakhona nanezinje eduze kothi mangathi mangivela lathi maliqhamuka ihloni indla ya inja yasiyalidla anginalo nje
hayi awunalo mamvi
ladliwa inja nje from ekuzalweni wami anginalo ihloni
mamvi on your working journey ke do you have someone mhlawumbe okuinfluensile waba role model yakho nje wamthanda on your acting journey
I have a lot as isikhathi sihamba engivoka kubona but nje ngasekuqaleni ngithande kakhulu uthandazi uSindidlathu
oh
yes
hey,
uSindidlathu yeah.
Yeah
thande kakhulu uSindidlathu and yeah yabo nje liya fastness yakhe nje mengaba ebambi role
yeah noma yipi role omnika yona if you take her and make her put her a wicked like role she can be wicked
she can be just late
ayiko I role othini umfaka kuyona
anga fit
kuyona bese kuzoba uthandeka don
okay okay
ngiyamthanda futhi uthandeka kakhulu
mkabayi
yabona leya voice yayo yabona leya voice it controls ishaka ile
yabona nje
bamnikeza ibanikeza in narrator wamnikeza indawo yokuba in narrator uthi my narrator lesa story uyasibona ukuthi usiphethe sela isandleni sakhe I love that woman
Yes,
to be honest la ngiqale khona ukumbona kahle engumangcobo
nalapha ku lockdown
yes
la ngiqale khona ukumbona kahle ke ngabothi yo uyo yabona nje ayo ayi
Mamvi, tina sikubona so umamvi nje ku TV kumnandi konke ku right like asazi ukuthi ngale kwenzakalani are there challenges enibhekana nayo difficulties enibhekana nayo when it comes to acting or everything is smooth as we see on TV
guys are you can't be smooth ayikho into esmooth yabona especially le industry yo guys kunzima kunzima uzoke nje ukubhekane ne kube ne struggle nje songawuthola umsebenzi so ngawuthola umsebenzi even kuthiwa unayo ke i agent ingakutholeli umsebenzi kuba ukuthi wona ongekho like njengamanje yabona indlela oku quite ngayo ku industry ethu njengamanje ku quite ngalendlela singathi siloyiwe ngathi siloyiwe ngoba even the directors bahlele emakhaya abana umsebenzi
hi but directors the directors
I mean the directors abana umsebenzi bazo director inomsebenzi ungekho
mamvi no way
I'm telling you so iwona ama struggles esihlangabezana ungawuthola umsebenzi uthola ukuthi like into ebhlungu ngalento ukuthi sivela ku TV and wena uma ngibona ku TV when are you expecting ukuthi life yami injengoba uyibona ku TV
exactly
mengaba lapha ngiphila impilo yokuba isigwili umama afordayo una everything onempilo right then even emgaqweni you expecting ukubona
into ozohlangana nayo
exactly ofuthi umdlalo engiwudlalayo la I'm portraying that character that's not me mina ngineyami i life engiyiphilayo that is way different from into oyibona on TV you understand so lento iyenza ukuthi ebantwini bacabanga ukuthi sine imali you understand bacabanga ukuthi sine imali just because bona basibona every day kuma screens wabo
ama expectations
so mabe kubona ugibele I taxi
How do you balance your life with the acting? Because sina masibuya ku TV nje sazi ukuthi mele sihlangane nami gaqona uhamba nge Range Rover.
It's very hard. The reason why abanye abantu be end up abe no depression and stuff bengena ematshwaleni bedla ama drugs and stuff.
You know yonke lento leyo.
Ama expectations we kahle kade sibulewa yini?
Ngikubona eboxer ngithi hayibo nange
thela ufuna neboxer akayingane ulize
wangibona nje ngise surprise ngiyime lapha emfridge ni ngibheka ama utwana inyawo zenkuku
hayibo
udla mancane udla mancane
kanti mina ngisiyena umuntu guys asifanele ngizithe inyawo zenkuku anginawo mina into eyifavorite yami
Ngeke nguvele ku TV mamviya
manje ngivela le TV
ngingile kusuvele ku TV
ukuthi if umuntu character ku TV sikuthathe njengoba lo character yakho fana noma uzonika I role yomuntu onenhliziyo embi yabo abantu bakuzonde
like bayenze ngakho abantu bazofuna ukukushaya
exactly mamvi
kukhona istory kwakuthiwa yini uhlala kwabafileyo
yes
bezonda khona la sesuka kuthiwa udefinitely homo kwayidlala lesa story wayinkosikazi ka kalo yababa loyana lo wait kanje
wayes
amangibonike loyo umhlongo
yes
babefuna ukumshaya nje befuna ukumshaya ukuthi uthiwa uhlukumeza indoda udlala ngendoda and stuff bekhohlwa abantu ukuthi into lapha TV but ke sekungcono manje abantu sekunawo lento yokufunda
kancane siyaunderstand
kodwa isekhona le mthonse yana nje ubona ukuthi nje umuntu uxakwa nje ukuthi ugibele naye etaxini ufuna ne taxi mina nginayo imoto kodwa ngiyahamba futhi nge taxi
yes uyahamba ngeyawo futhi
imoto bese kwabe nomyeni wami mina ngizohamba kanje uzoyihamba ngemoto ngoba naku kukhona mina ke ngifuna ukuye emoto nje kufanele imoto isana ngoba ngifuna ukuye emoto amathaxi khona emgaqweni angaya emsebenzini nemoto
now sekumele uphile fake life
sifuna ke manje ngiyokwenza isikweleti semoto esibili ngoba nginzelana nini ukuthi ningibone ngihamba ngemoto mina ngifuni ke ngoba ngifuna ukuhamba nani ngifuna ningibone ngifuna ningixoxise ngifuna ukuxoxa nani ngifuna ningiba hawo na ngoba mvi celebrate ngijabulela lokho ngifuna ukuhamba nani ke
yabo enye inkinga ekhona futhi la mamvi yazi ngisho noma ungathi uyazama ujabulisa bona labantu abakhuluma ngeke bejabule still abajabulise
never ayikho into oyenzela umuntu ayijabulele noma ungenza into enhle kangakanani uhlezi nje ezofuna ukubheka ukuthi ayikho into eno wrong encane athathe leyo nto encane engakho ayivula ayibonise bonke abantu nyabona
lokho especially nje yabona umuntu owaziwayo a celebrity ay kuningi yazi I think it comes with pressure abantu bafuna uphile leya luxury life ongasiyona
even
you can't be yourself
naloko kusho sokuningi aba understand abantu ukuthi now uyafuna ukuba umuntu nje njengaba abantu
yes you go to imali you're not okay une
family yakho yabona into eshoyo ngo September last year bekusho ngishonelwe babo wami
yes
so ngingena kwesinye sayitolo la Upper Crossing esisanda kuvula siyothenga izinto zokuthi siyahamba nomngane nami siphuthume ekhaya sesawubona nje ekhaya nje umyalezo usanda kufika nje ubaba usanda kutsho so ngithole lothu bake emsebenzi ukuthi ngiphuthume ngiyobheka ekhaya esitolo kwakusukuma wonke umuntu okhesha ntontoni bafuna ukungihaga bafuna ukungibini bafuna ukushusa nami
lapho you are not okay
abazi ukuthi ave ngilimele ngaphakathi
exactly
ngiqeda ukudlulela ubaba so I have to give them that fake smile but it was not me because mina ngumuntu wabantu ngabathanda abantu mina kakhulu so ngifuna ukuthi mina ngikunikeze uthando lami lonke angifuni ukukunikeza
the part of it
yes I don't wanna give you the part of
ucinicala ngathi umuntu ucinicala
ngathi ngicinicala ngifuna ukuthi nje ngithole lonke uthando lwami ungibone ukuthi nginje from within so iyangiphatha kabi lanti uthi eyinkosi yami laba bantwana mhlambi ukhona or notice something engingasiyona at all
yes ozothi ayi ave sitshela lo wasizwe
lo kantaka yona nje lento esimbona eyona wavelwa sitshela nje ngazama nje ukuthi ngaze ngacela umngane wami sengicela ubachazele wachaza wathi ningadinwa ithandwa sami ake correct siqeda ukuthola umbiko ukuthi udlulelo baba so ake kusimene si right so bang understanda baxolisa baqhubeka but nje kwabakhona lokuthi laba bokuqala bebekade bengakachazeleki ubona ama challenges ke sifisa
ngibekana nawo ukuthi hey kumele nje uhleze uyi robot ute happy
ayi
bahle ubabantu asanda yabo
ayi the last question okay mom v maybe what can you to someone okay because ama students alalele lana sibaningi maybe we plan but God decides khona umuntu onothando lokuthi abe i actress one day abe i actor one day
I'm one of those people
yes what can you tell umfundo osehlele race njengamanje who's listening to you ukuthi the challenges what can she do or what can he do ukuze maybe agcine efikile lapha ya what can you tell that person
aqiniswe ne awukho umsebenzi ongena ama challenges wawo it's a fact kodwa mhlambe to give advice kumuntu osafisa ukuthi ayokwenza i acting or aye enza ama media studies ngingathi it's okay kwenze but isicelo sami sinye ukuthi ngicela ube na something eceleni okwazi ukuyenza
i-business kanje
yes or any other profession nje mhlawumbe ongayifundela if you can
yes
ukwazi ukuthi okay lokwe acting ngikwenza because of a passion that I have ngayo but mangaba ukuthi akungisebenzeli I've got something to fend
ndlela yokutholisengwa
yes ngoba it's hard kunzima kuyi life yethu ikwi industry kunzima shema ngifuna uqamba manga so uma ufuna ukweluleka umntwana kufanele ukuthi umtshele into engekho azothi mesehlangabezana nezinkinga athi ne abangaphambi kithi abasitshelanga hayi sinamona shem kuvulelekile kungangena nanombani but i problem nje kufanele ukuthi usazi story sakho ufuna usazi story sakho nanokuthi abantu abayeke lento yeacting ukuyithathe ngokuthi ayiboli yanto mina nami ngiyayenza
yes kuna script lapha mamvi u 2 5 pages
lalela kufanele ungalali uziprepare, usaziprepare wedwa yeso.
Yes.
Usazo kusasa ekuseni ufuna uhlangane nalo ozobe unayo kwisini. Lesini lenzobe nidlala ufuna nihlangane naye na uziprepare, na uziprepare. Sekufuna nihlangane ke manje just to gel in.
Yes.
Sekufanele ukuthi nisifunde nobabili script.
Yes, impendulane.
Dialogue. Zonke lezo zifuna ukuunderstand.
Hayi into ecela njengomuntu ofuye akubuka athi hawu hawu umamve mele hawu nami ngayenza ke lento ngoba umamve hawu.
Abantu sina sibona ukuthi nje hayi umuntu uyazikhulumela nje lapha sokuphendula
umuntu.
Kanti into ebhalwe phansi.
It's not is like that even usosiphethe script kunezinto ezibhaliwe lapha efuna ukuthi uunderstand. Wena uthatha nje script ubheke imbhalo kunezinto ezibhaliwe lapha efuna uunderstand ukuthi kuthiwani la.
Eh, and your emotions
no intro kuno clax no ntontoni ufuna uzunderstand lezo zinto.
Exactly.
So you need to go escorting lezo zinto uzunderstand uzifunde wazi ngazo.
Eh, you need to cry
uya kuma workshop mangaba ukuthi awuya ngesikole uma kuma workshop ulungisa italento lakho uhleli nje uready usema kuthiwa nangama auditions qhu
manje mamve like iage yawenza umehluko like ukuthi mhlambe mangathiwa nje umuntu mhlambe ono 32 kanje manje akaza exendawo usana lo muntu ithubo lokuthi like ngikwazi ukuthi abo angene nje kwiindustry
ifitalent nje likhona uyafika nje lapha yana bamlungise uthole iagent ama agent benza ama workshop so that senze isiqiniseko sokuthi sikuthumela kuma auditions u right siyazi ukuthi sithumela umuntu e right alright kuma auditions because iphela nathi igama lethu as iagent kufuna ukuthi ihleli le right yabolona so kufanele sikwenziseke lo ma workshop ukuthi senze isiqiniseko sokuthi okay.
Oh, yeah, go,
noma ngaba obuyanga nale role but kukhona bangakucabangela kona okunye. You understand?
Yeah.
Okay. Mamvi singaze smoshe isikhathi now the time is against us. Mamvi, can you please tell us ukuthi ke mase sikufuna sikuthola phi because uzothi uku Facebook siyasesha lapha yana usibongile. Vele inqwaba sisi siyabona bonke banama profile picture akho izithombe zakho kanti people create ghost account.
Okay. Mina nje ngusibongile kadlamini mthetho.
Sibongile kadlamini mthetho, yeah. On Facebook.
Yeah. Facebook ngusibongile kadlamini mthetho.
Mhm.
Ini konje into?
In TikTok, do you have TikTok?
Yes, I do have a TikTok. TikTok umbhale umabo 56.
Yes. I know it.
You know it.
Yes.
Yeah. Instagram angimuningi kona.
But you do.
I do have Instagram but angimuningi kona.
Hey, umuntu omningi.
Mangizama nje ukukhumbula kahle nje angaze ngize ngisebenzise mhlawumbe the whole last year. Angaze so nje ukhona because iaccount ikhona. Angikho busy kakhulu ngawo. Mina ngumuntu osemakhaya guys. Ngithola nje lapha ku WhatsApp wami yabona uma ufuna ukukhuluma nami. Belungene lapha nje ukuthi 081 437 0649 vele sikhulumeke ungibhuke ungithini ungithini mawungibhuka ke ukubhuka vele ku obvious uyakhoka kusho ukuthi ubonana nokhiphise kwami
ubese ke
bese ubona ubuso bami.
Yes, proof of payment
nasiya
lalela. And another thing yabo mamvinjwa usombona nje ku TV. She's exactly like that.
Ayikho nencane engakudida masungibona lento oyibona kuTV.
Ubona uyilento nje nibona kuTV
bakithi. In studio.
The physical appearance. Uyile yanto. There's a komehluko. Mavi, thank you so much. Sibongile mami kuba nawe. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Thank you so much.
Okay guys, that's
this is an MUT Radio podcast.